kabiro mtu necessary
sijawai enda ofki sina dakalele zangu huwa loki na watisha na maflow checking noti siri yangu ni kupiga magoti na kushukuru mungu sijawai enda ofki sina dakalele zangu huwa loki na watisha na maflow checking noti siri yangu ni kupiga magoti na kushukuru mungu
after to god aniongeze tuizi pesa juu bado nina dream nataka kuoa fedha mimi mtafutaji so najua josi choki na singekuwa rapper ningekuwa disc jockey wanauliza mbona hizi show si toki kwani ni Yesu ndo niambie kasi okoki. Don't judge me cause I chose kuwa loki. Mi napenda Yesu shinda wote mlio copy. I don't shout cause I know niko better. I do what I like no nilenge pia pressure. Napenda mziki siwezi itoroka. Ukinikata veni magitando itatoka. Ha, toroka na njaa mimi na shiba. Ha, ukiwa na Yesu hakuna shida. Mbele mbaka nyuma cheza chini tutashinda. Nina word pia so najua mini wina. Wasipo shika sura watanijua kwa jina. Nione kwenye TV nikinena tuna nina. Promise the best kwa upendo wivu sina. Nona nikizidi ninaweza kosa vina.
Sijawai enda ofki sina gakelele zangu huwa loki. Na watisha na maflow checking noti. Siri yangu ni kupiga magoti na kushukuru mungu sijawai enda ofki sina gakelele zangu huwa loki. Na watisha na maflow checking noti. Siri yangu ni kupiga magoti na kushukuru mungu.
Nina my friends but some will be joking. Kuna wale pia kazi yao tu ni talking. Mimi ndo pezo sijawai enda ofki na sina ubishi sijawai piga aiki. Kama ni lies nina flow liza noti. Please be official tafadhali dunga koti. Wananiuliza kama Vera meshindika itakuwa vipi na kwangu wajazifika. Ninapenda wote ndo mana ninasifika. Siri ni maomi ndo mana ninasikika. Kneel down and pray you'll get better. If you need money just walk and sleep later. Hakuna kisicho na mwisho basi vumilia. Ukiona via layer siyo we uliyeunda. Mungu walali piga goti ataleta mvua. Mini koloki na hivyo ndo nimeamua. Mungu baba nipigishe maraondi. Nionyeshe hizi dola na mapoundi. Ili yule dada awezi nivishe crowni.
Sijawai enda ofki sina gakelele zangu huwa loki. Na watisha na maflow checking noti. Siri yangu ni kupiga magoti na kushukuru mungu sijawai enda ofki sina gakelele zangu huwa loki. Na watisha na maflow checking noti. Siri yangu ni kupiga magoti na kushukuru mungu.
Hustle is real, yeah. Struggle is too real. Mkono mtupu ulambu wahenga walishusema. Kila siku kama
sijawai enda ofki sina gakelele zangu huwa loki na watisha na maflow checking noti siri yangu ni kupiga magoti.